Kona Sanyen Toto Mwisho Penzi ya Mchoma. This time you're gonna like it. It's ya Philo.
Get it.
Weni wangu nana nakupenda sana. Niamini mama, mimi sitokuacha my girl. Weni wangu nana nakupenda sana. Niamini mama, mimi sitokuacha my girl.
Toto mrembo nikikwona mimi nataka nikae nawe pia nibembeleze. Nishi nawe hivyo ndivyo nataka, kwa machungu wewe unitulize. Uwe tabibu nami nitaridhika, machungu ya penzi pia uyalegeze. Si unajua nakupenda sana, ndio nyumbani penzi uniperaha. Bila wewe mimi silisilani, usinitese moyo wangu my girl. Hali yangu mimi medhofika, nahitaji penzi lako we dada. Weni wangu nana, sema basi baby. Nachotaka mama, nitatenda my girl.
Weni wangu nana nakupenda sana. Niamini mama, mimi sitokuacha my girl. Weni wangu nana nakupenda sana. Niamini mama, mimi sitokuacha my girl.
Tuishi nawe uwe wangu, nami tena niwe wako. Kwenye magumu usiniache, nipe penzi la dhati ma. Ushanitia utizi, nikubalie nizuzuke. Mimi na wewe kwenye shida na raha, basi baby kutengana. Nikupeleke kwa wazazi ma, wakutambue wewe ndio wangu. Chunga sana baby wangu, usilaganyi we na pesa. Moyo wangu uwe wako, penzi langu uwe lako. Moyo wangu uwe wako, penzi langu uwe lako.
Weni wangu nana nakupenda sana. Niamini mama, mimi sitokuacha my girl. Weni wangu nana nakupenda sana. Niamini mama, sitokuacha my girl.
Dakitari wangu penzi, usiniache kwa baridi ma. Sinitese moyo wangu, toa penzi kwa nsani. Elewa mami nakupenda, tafurahi kwa nawe. Wendo wangu tabibu, lazizi muhibu. Kweli mami we dhahabu, nimezimika ajabu. Penzi wangu moyo wangu, joni tulize chungu. Mimi wako nimechizi, nikubalie niridike. Mimi wako nimechizi, nikubalie nizuzuke.
Weni wangu nana nakupenda sana. Niamini mama, mimi sitokuacha my girl. Weni wangu nana sana. Niamini mama, mimi sitokuacha my girl. Weni wangu nana nakupenda sana. Niamini mama, mimi sitokuacha my girl. Weni wangu nana nakupenda sana. Niamini mama, mimi sitokuacha my girl.
Ndani ya studio Sanyen, kama kawa, Toto Kamega, penzi ya Mchoma. This time